weeraradii isdaba joogay al-shabaab ay ku qaadayso xarumaha dowladda iyo wadamada deriska ayaa dib u soo nooleeyey dooda ku saabsan sababaha aasaaska u ah in dhallinyarada da'da yari ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah iyo in weliba in dowladaha afrika ay u diyaarsan yihiin dagaalka ururada diiniga ah. Bilii ugu dambeeyey waxaa si weyn u kordhay saamaynta ururka ISIS ee mintidiinta qaaradda afrika. Haddaba qaybtii saddexaad ee taxanaha oo ku saabsan saamaynta ISIS ee bariga afrika waxay noo soo diyaariyey soona jeedinaya haarun macruuf.
bariga afrika wadaadka taageera al-shabaab ee fadhigiisu yahay magaalada nairobi sheekh xasaan xuseen ayaa dhowaan jeediyey hadal qasadkiisu ahaa in kooxaha afrika ay beeco siiyaan abuubakar al-baqdadi hogaamiyaha kooxda ka dagaalanta wadamada ciraaq iyo syriya ee isis.
wadaadaha jihaadiyiinta hadda raba in ay mulla cumar ka dhigaan khaliifa caama wadaadka afghaniga ah waxay ka cararhayaan abuubakar al-baqdadi tiisa hadda uu sheegtaa laga cararhaya. aniga xasaan shakhsiyan wadaadka ciraaqiga ee qureysheed baycadiisa iyo khilaafadiisa wax lagu diido sharcan ma garanay. kullu imaara kastoo ka soo jeeda waa baatila sharcan.
laakiin marka aad eegtid bariga afrika oo ay ka jirto kooxda ugu ballaaran mintidiinta qaaradda oo ah ururka al-shabaab weli ma jiraan astaamo muujinaya inay qaadanayaan talada sheekh xasaan. rashiid cabdi waa khabiir ka faalooda arrimaha geeska afrika.
ilaa hadda ma jirtaan umalaynaya wax caddayn ah oo muujinaysa in al-shabaab ay xiriir la leedahay ISIS. waxaan maqlay niman xagjir ah oo zanzibar iyo tanzania meelaha inay u gudbeen turkiy, waa laga yaabaa, laakiin maan maqal al-shabaab. laakiin way dhici kartaa in ay maarata xiriir dhogu ay damacsan yihiin inay la sameeyaan ISIS. hase yeeshee, yani tan ugu muhiimka waxaa weeye caqiidada ISIS iyo caqiidada al-shabaab waa isku mid. waxaa weeye kulli caqiidadooda waxaa weeye salafi, salafi jihaadiya weeye. marka ma kala foga siyaasadooda, ma kala foga xataa maaragtay siyaasadana ay ku rabaan, ay damacsan yihiin inay khaliifadii maaragtay islaamiga ay soo celiyaan. kulli waa isku wada mid, waxa maaragtay aada u kala fog maaha caqiidadooda iyo siyaasadooda iyo istraatiijiyadooda.
Matt Bryden oo agaasimo ka ah hay-adda sahan ee cilmi baarista waxa uu sheegay in ISIS ay doonayso inay dibadda ka qortaan dadka iyaga taabacsan, meelaha ay u hanqal taagayaanna ay ku jirto geeska afrika, balse sida ay taasi u suurto geli karto ay weli su-aali ka taagan tahay.
ISIS is a global jihadist group just as al-Qaeda is and it's clearly trying to recruit worldwide.
ISIS waa jihaadiyiin caalami ah sida al-qaacida oo kale, waxayna doonayaan in ay dadka qortaan caalamka oo dhan. su-aal kama taagna in ay soo jiiteen dad ku sugan bariga afrika iyo soomaaliya sida ay reer galbeedkaba uga heleen iyo meelo kale oo dunida ah. waxay ila tahay soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika, haddii aan al-shabaab ka hadalno, arrinta ku saabsan ISIS waxaa la dhihi karaa waa arrin qaybin karta al-shabaab, laakiin ma aha qadiyad lagu kala jaban yahay hadda, sababtoo ah ideoloji ahaan waxba uma dhexeeyaan al-shabaab iyo ISIS. laakiin hadda ka hor kooxda al-shabaab way kala qaybsameen fikrad ahaan. kuwii ka go'ayna waxay noqotay inay xabsi galaan ama meel kale ay aadaan aysan jirin aan ka ahayn in ay dowladda isku dhiibaan ama in la ugaadhsado. haatan jiritaanka ISIS kuwa fursad ayay siin kartaa.
dalka tanzania waxaa sannadkii u dambaysay ka dhacayay weeraro, kuwaasi oo midkood lala bartilmaameedsaday maqaayad ku taala magaalada carusha, halka weerar kalena ay mintidiin rasaas isku weydaarsadeen ciidamada amniga gobolka tanga, waxaana ku dhintay rasaastaasi xubin ka tirsan ciidamada booliiska. koox sheegatay inuu hogaamiye nin lagu magacaabo abu qays bin cabdullah ayaa iyagu sheegtay inay rasaastaasi ku lug lahaayeen. dhowaanna macluumaad u janjeera dhinaca ISIS ayay ku daabaceen barta youtube-ka. waxaa iyaduna jirta koox lagu magacaabo al-hijra oo asal ahaan kasoo jeeda dalka kenya, iyo koox dhowaanun isku magacowday al-muhaajiruun oo sheegtay in fadhigeedu yahay bariga afrika, balse sida uu sharaxayo matt bryden, kooxahan tallaabada ay qaadaan waxay ku xiran tahay ururka al-shabaab.
the two I think are very different at this stage. al-hijra is a well-established group. its membership I think is known, its leadership is known.
labadu way kala duwan yihiin xilligan. al-hijra waa urur dhisan oo xubnahooda iyo hogaankooda la yaqaan. waxaana dhihi lahaa al-hijra waxa weeye waxay si aad ah u dhex galeen al-shabaab, waxaan filayaa inaysan macno sameynayn in gaar looga hadlo. Xubnahooda waxay isugu yeedhaan Al-Shabaab, waxay la tababartaan oo ay la duulaan Al-Shabaab. Waxaan u jeedaa Al-Shabaab oo isku dayaya in ay noqdaan urur caalami ah markii ay liqeen Al-Hijra iyo kooxaha kale ee Bariga Afrika. Al-Muhaajiruun haatan ma leh hoggaamiye iyo xubno la yaqaan. Joogitaankoodu waa internetka oo keliya. Waa inaan muddo sugnaa in ay noqdaan urur muuqda oo halkan ka jira iyo in kale.
Waxaa muuqata haatan in ururka ISIS uu ku fiday waqooyiga, galbeedka iyo weliba bartamaha qaaradda Afrika. Haddaba fiditaanka ISIS muxuu uga dhigan yahay qaaradda Afrika? J. M. Berger, oo ah qoraaga buugga ISIS, ururka argagaxa, ayaa sharaxaya.
Well, I think what we're seeing, the influence of ISIS in the Middle East, is that it's really been able to sow a lot of chaos and destabilize areas where it can find.
Sida aynu aragnay, saameynta ISIS ee Bariga Dhexe waxay ahayd inay abuurtay jahwareer iyo xasilooni darro, iyagoo qabsanaya meelo cusub oo heli karaan, kuna tababartaan, kuna faafaan juqraafi ahaan. Taas waxaynu ka aragnay waqooyiga Afrika. Dhinaca Boko Haram ay u faafeenna waxay siisay dhul baaxad leh oo ahdaaftoodu ay ka shaqayso. Qaacidada ISIS waxay u muuqataa inay tahay xasilooni darro inay abuurto kadibna ay isku dhex tuurto goobtii ay caraqaladdu ka jirto. Waxayna ila tahay in Afrika ay ka jiraan bulshooyin badan oo sabool ah oo istaraatiijiyaddaasi ay ka dhex hirgeli karto.
Korarka kooxahan xagjirka waxa uu halis ku yahay amniga qaaradda. Maxay yihiin haddaba tallaabooyinka ay qaadi karaan waddamada qaaradda Afrika, keli ahaan iyo jamac ahaan intaba, ee ay kaga hortegi karaan dhibaatada kooxaha xagjirka? Mawduucaasi waxaan ku lafaguri doonaa qaybta afraad ee taxanahan.
dhegeysanayseen qaybtii saddexaad ee taxana oo ku saabsanay saameynta ISIS ee Bariga Afrika. Waxaa inoo soo diyaariyey oo soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Halkaad ugu nagal socotaan waa Washington.